ZLatestMusic.com.
I'm in love with the bit freak.
So you say I'm toxic now. Who can money kunda so vela? Find another if you want settle down. Nikali mufano sani kuli saya. Nifuna ko Mercy, nifuna ko na Lisa. Nifuna ko Jenny, teste ko na Ija. Nifuna ko mwenzi, chifu kwa lina figa. So if you can't stand, ni pack up and leave ya. Ine, precious imova. Si umfiti yawe, Patrick Yali drive me crazy. Ine, precious imova. Si kuna mawe, Patrick Yali drive me crazy.
Mamintila shupa kukugwelela, you know what I mean. Vimoba shilala, mwimona tibuloshi. Kakulifigyongo mena zenzu panga moloshi. Opana ito alibelela kulala mailo. Makamela mutindi satufuatu wa vailo. Spendinga, spenda, spenda. Ya kuseka pena tena, sturishi senda. Nimuda mwine na mbuzi sa mashoko. Na leke lako pen pake na pisha mochoko. Akalo bambangila jete jete. Bango kuja sub jete jete. Nangu patale paka mtika fie.
Come.